Hey, hey, guess who's back now? Back now. Lucci, Lucci. Ben Sitter. Not Jay. You know me. The one and only, one and only. Let's get it started.
Watoto dogo nani penda nani ita. Yes, my damn dog kabisa kila saa. Achizi dongo nani feel ila sana. Kungia club na kikisha nipo. Tuna party na jirusha like. Checking my game when I got tika ile.
Merudi like SCP, yes, ndo me aka Fake MCs wanna sepa kimya kimya like SCP, nya. My mama raised no fool, watch your mouth kid. 10 death marine, triple shot, man. Fanya mambo yako, we don't care who you are. We Gucci on this beat, Ben said it's a heat. Sabap me pata, na unataka. Sabap unataka, wane mwakufuata. Sifate nyayo bamdogo utankuka like. Na ingia kwenye pepa mitayari nipo. Matokeo ya kitoka ni Yeah, brr, sha, mbaka maka. I'm more than 14 bars, man, but untaka. Yep.
Watoto dogo nani penda nani ita. Yes, my game do kabisa kila saa. Machizi dongwa na ni feel ila sana. Kingia club na kikisha nipo. Tuna party na jirusha like. Checki my game wana katika ile.
Hapa spana faa, hapa stuna kaa. Wait a little poa, little poa. Meza kaya ya, little poa. Meza ya nyuma, please wape bapa. Wape bapa, wape bapa. Wakitaka tena, please wape fanta. Simamisha kwanza kwa, tunasikia njaa. Lete mbuzi makange, miche mcho ndizi kwa. Tumbo lipo full, yani tumbo lipo kwa. Dania dala na kia kitu like. Nasepa kimya, mnabaki mnashanga. Hey little ma, remove your bra. Tattoo ama scar, hey. Pandisha skate ma, nimesha data. Au kama vipi, tusepe kwenye car. Hey, yup.
Watoto dogo nani penda nani ita. Yes, my damn dog kabisa kila saa. Machizi dongo nani feel ila sana. Kungia club na kikisha nipo. Tuna party na jirusha like. Checki my damn wana katika ile.
Say my name, girl.
Sipa.
What's my name, girl?
Sipa.
Say my name, girl.
Sipa.
What's my name, girl?
Sipa.
What's my name, girl?
Sipa.
To make a number, gala watu wangu wapo. Kinononi mpaka ilala watu wangu wapo. Masaki Mikocheni ndugu zangu wapo. Nairobi mpaka Mpala ndugu zangu wapo. UK mpaka States watu wangu wapo. A-Town, Rock City watu wangu wapo. Tanga mpaka Zenji watu wangu wapo. Papa Love na Jay watu wangu wapo. Bongo Records crew na Majani wote wapo.
Toto dogo nani penda nani ita. Yes, my damn dog kabisa kila saa. Machizi dongo nani feel ila sana. Kingia club na kikisha nipo. Tuna party na jirusha like. Checki my damn wana katika ile.
Let's go.